Kaka, empire is the lifestyle.
Kulia kushoto, kabla ni cross, julize maswali most. Nini nenda kukosa, bufe mini moto. Yako tembali jaribu, utaguzwa hali. Mwiliako fiche mahali, mini mama watoto. You are my sons and daughters, bilina faki. Mziki nimewaza, ghetto maisha ya msoto.
Femi uno,
bidi
na skill. Kitegla, ha, lorupe, kismat ni extra, shofle una feel. Pretender, ha, sishtuke, no staff na penda. Shipment for flight, chapo kia trofia frima. Heta ko tight, nikitajwa na shima. Breathe in release, mapema, ha, jichunge, tenda na pressure. Frequenting flights, niko junked after pesa. Treatment ni right, niki pull up kwa sector. Decent na mic, wana buya nkitema. Mistake kutry kuvuruga, utahema. 10 years ago, nilikuwa juu ya double decker. Growth mekwa slow, looking back na jicheka. Kwanja ya mziki, wangatam kiteseka. Industry queen, wanangam nikibweka. Kulia kushoto, napita kati. Femini moto, otea na mbali. Mama watoto, nalia machali. Najua musoto, nishtui na mali. Nafanya mziki, nafanya kazi, natamba mjini, uskin kondani, dem toka mwiki, badi wa mtani, Nairobi City, tangu zamani, yeah. Watu si wajenga usijiga sakuna notu sina flow tunamesea. Sima gig, sima show, sima brand, jona stali unyamaze ni kiongea. Wenzako wameketi over there, una mapepo ibada na zikemea. Mafala menizowea, ukosi kwa panganga na umbea. Na tukoni wasani tukitokea. Last time ni perform, bado na kumatikiwa. Slowly at the top, chapa kazi utafikiwa. Nasikia ninge flop, nilebe meshikilia na shindo nani amewa stop. Siata nyimge shikiliwa tufanane, inauma wakicheki tunalive lwa na dream. Sikina bande itabidia me get used to. Na kuna samahani achani speed vile na feel. Hia gayangu itabaki mepe kusu. Kulia kushoto na pita kati. Femini moto, otea na mbali. Mama watoto, nalia machali. Najua musoto, nishtui na mali. Nafanya mziki, nafanya kazi. Natamba mjini, uskin kondani. Dem toka mwiki, badi wa mtani. Nairobi City, tangu zamani. Kulia kushoto, kabla ni cross, julize maswali most. Nini nenda kukosa, bufe mini moto. Yako tembali jaribu, utaguzwa hali. Mwiliako fiche mahali, mini mama watoto. You are my sons and daughters, bilina faki. Mziki nimewaza, ghetto maisha ya msoto. Najua vizuri so pesa iwezi nchanganya. Talanta nimefanya mkwanja cheki. Kulia kushoto, napita kati. Femini moto, otea na mbali. Mama watoto, nalia machali. Najua musoto, nishtui na mali. Nafanya mziki, nafanya kazi. Natamba mjini, uskin kondani. Dem toka mwiki, badi wa mtani. Nairobi City, tangu zamani. Yeah.